kama nilivyosema sasa nakuja nasepa na kijiji wale wanachuja hawa tuwezi na podoro acho kaini mbali mbwa kale afinyororo mibo hauna snare pata kiki apapo unamfuata gigi sasa mpana spata vipi na tamba kipata mziki sikia kilazimisha sinisikie mashabiki nikulazimisha jua lisitoke mashariki na tuges na tuches hamni west na maujuzi kifo siri mjomba usishangae maiti kufa na mtoto wa baba afanda unita king of rhymes speed bras speed facts kwa kiki na drums vipi motam marifa nyetari swabari kweli sawa mkamwadisie mungu kuswabari za yesu sio mtoto wa kigogo ila kigogo na chonga hadi na car meza moja na vigogo na bonga jina marifa uwezi kuwaona matozi kwangu uso na maji uwezi kuyaona machozi yangu maisha yanipi utulivu kama mchanga wa jino natafuta mungu ngitafuta mganga wa chino nimekuwa wanashangilia ulionishangaa nikishajua na nikubali na jikata namwomba mungu nisipate vizuri nikizipata nisipate kiburi wanangu wa mtaa wasipate sifuri mti uomba matawi ili shina nipate kivuri kinamna hii kwa maana michano simlimisi